irisishano
ishano gokoki
pantoka rubaduka iyo ndawayikwe hemada
ni yawe mbabarira
ntuzana umaze iminsi
nibu yanze tu divorce ariko cyanze kinda ni yawe
ta divorce ni mana tasoni eba numenye cyawe umenye cyawe we amajite blaka unlimited record nacho wasumkira Ukajagumva ma drop cyangwa se ukumva satirisheja hari n'undi ushaka gateka inyama ntuzitandukanye n'imiteja nari imyaka itatu kera bishira kera kumwe na jeni ndacika the black of youth nza kuyiturutsa ibibazo bigwira abagabo abagore bigaramiye ariko uwanjye yabagagaramye yubiswe iza hejuru n'amanika naje guta imuhira nsaga amashami nzane nyarwenge niba se namwe mbabase nayimuteye muri bluetooth cyangwa se kuri message kuri twitter kuri whatsapp cyangwa nayimuteye kuri facebook yaje pita vero birimo isharupe n'ijuru shimbe none ashaka gutana fuso yuzuye ibintu byanjye ashaka kurya iminsi abagore ntibakikubitwa ndagirani ntacyo wasumbwira
Yeah.